Special Bendo Beats.
Yeah, Black Land Mambo Vaya Karamoja Duriktai. Yeah, Karamoja tunataka amani. Tunataka amani. Tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani. Tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Karamoja tunataka amani. Uwaji, hatutaki baji wa ngombe. Hatutaki, ha, ha, hatutaki. Taka amani, kutoka zamani. Hakuna amani, kutoka 1990s. Kutoka 1980s, kutoka 1990s. Kutoka 1880s. 1880s. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani, tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani, tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Amani kitu mzuri, amani kitu fiti. Na feeling free, sina stress. Si lazima tembe na mduki kama mamuluki. Unisaka evil, na tuinuke. Malusifa na maevil, wasitumalize. Na kula kwa jasho etu, musitusumbue. Atunyang'anyi, atufanyi justice. Atufanyi justice. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani. Tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani. Tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Karamoja tunataka amani. Uwaji, hatutaki baji wa ngombe. Hatutaki, ha, ha, hatutaki. Taka amani, kutoka zamani. Hakuna amani, kutoka 1990s. Kutoka 1880s, kutoka 1990s. Kutoka 1880s. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani. Tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Karamoja tunataka amani. Tunataka amani. Tuwache kupigana, tunataka amani. Tunataka amani. Tunataka amani.